back to ground.
MV on
now. Know what I'm saying? K-Sun rap. Yeah.
Bongela koti piti tosh nyonga kush Isia fila kuti Kaza buti suge chuki pesa mbuzi Penda sali usipate nyuki ili uzae Usifiche uchi gizani bila tochi Ndo dawa ya kumleve kila junki Mana zuoni nile kumaa kisarufi Kwa isauti ni kisima cha mistari Tangu kale kikauki aina kwere man Mamluki so rafiki kwenye shida toka duki Nimejitoa kagadafi ta wakije na bunduko tanikuta Kwa fasi ni menyute le selasi frontline Kama Castro nafanya mapinduzi Na chinja zaida vita ya Benghazi Na gawa discipline, beast mean Toke mpaka Beijing Na China 16, fika tena China Kwa Jinping, nafanya Zing Zong King Kong, na Indo Kingdom
Tujibe, njo tushibe Tupige his 1-2-1-2 mawide Tupige sama juila tusibe Vifutu vifu ebo sinige Nijite au wanite jina gani Nisikike au mnisike juu ya mwani mda gani Usinifananisha sifanani na majani Na wala sio juu kitu gani Na nike mwana fanya tu na duke siku gani
Yo jinsi nipo kivyangu meni staki shobo I study young this game bado sitaji promo Bado swapo low wapo nomo Wanajo na magangsta men men do wali wondogo Unanitisha kipi sasa Umekosea ulipozama kwenye dindi mani siki chaka Na bi rapi mtogole mani siki City hustler, na nafanya mambo yangu jeo sishu na vyotaka, naishi na vyotaka, naishi na kipaka, bado Dar es Salaam, young Dar es Salaam, yani naishi na mapaka, heshima kwa uso na mapacha, heshima kwa fever man, bado tunakaza.
Yeah, wamesha tubu sasa, kila nsemacho ndio ndio, wamesha choka kupele kwa lesi mbio mbio, kichwa kibogo on this floor, zinafagio, atandoa, zinavunjika na ziwekwi pio pio, how sio, booth na kiwasha mbaya, niko pamoja. Na washikaji tunawasha fire Back on mute, fake wamekanyaga wire Wamekari ya koo, tunawashusha fire
Yeah, let your boy
oh yeah.
Au watoto piga Tanganyika yeki Apo wamekutana na level za heavyweight Kuda dadeki Natoa right kisha left Kumbe watoto wa mama wevunje tabis Kutu kisha kuwa mkubwa Tapita machochoro zote Bado uja kuwa domano Yui loloto wezi fananisha Stafeni na tope tope Drama za kichizi za mlela na ebitoke Natoa adhabu kali nite discipline Master Mr. Discipline Hustler Discipline faza wani somi kwa runinga wani Nisikizi kwa radio, tega sakio Kisha wambie wenzio kwamba mgosi nipo towni Bado na saga rumba, sina magumba Sina kiwanja, sina nyumba Kila nikipige chenga Nasimama na yumba, najipanga vyema Nilipotoka senti kayumba